Mugwa utamu isoka wakatandika ekibiina ekitaba abakulira amasomero g'obwannannyini gwonna mu ggwanga erya Uganda ekya National Private Education Institutions Association kisibiridde abo bonna abayizi abazze ku masomero okufuba okulaba nga tebayisa biseera obula bakwate ebyo ebibasomesebwa. Ssentebe w'ekibiina kino ye Hasadu Kirabira yasabye bw'atyo ku lw'ekibiina ekyo.
Kale n'olwekyo tubakubiriza okuleeta abaana mu budde kubanga ebyensoma bitambulira ku budde tebirinda, ate omwana buli lwatatandika na banna afiirwa kubanga badde baba bagenzi ate nga tagenda kuddirwamu olw'obufunda bw'ebiseera. N'abayizi tubakubiriza okusigala nga bakkakkamu okubeera n'empisa ate n'okuba abawulize eri bazadde baabwe kubanga kye kituwa amaanyi okusigala nga tunoonya obuvujjirizi bw'omwana oyo n'okuwuliriza ennyo abazadde kye bakugambye, abasomesa kye bakugambye, ate n'okutuuka ku ssomero oteekemu amaanyi.
Ono mu kufundikira asabye gavumenti teyongera amaanyi mu kuteetenkanyiza ebyenjigiriza by'eggwanga.
Gavumenti kugikubira mulanga obutava ku mulamwa n'okulaba nti eggwanga lyaffe terifeeba mu byenjigiriza. Okulondoola kikulu, eggwanga lyonna litambulira ku byanjigiriza kubanga lye lifuula buli kitongole kyonna ky'owulira eky'enkizo ekitongole. N'abazadde okubakubiriza ennyo okulaba nti bakuumira abaana baabwe mu masomero ate n'okukolagana wamu n'amasomero. N'abasomesa okubakubira omulanga okugyawo ekyejo, abasomesa nazzikuno nga tebabeera bakyejo, musomesa akeera ku ssomero, musomesa ateekateekera omuyizi kubanga gy'alina enkyukakyuka, y'alina ekisumuluzo ekigenda okugula oluggi omuyizi ono mwagenda okuyita, y'alina obusobozi bwonna obulabisa oyo abadde talaba, abadde blind okusobola okutandika okulaba. N'olwekyo tulina okukola bye tukola n'ekigendererwa n'amagezi amangi okusobola okulaba nti tuleetawo enkyukakyuka mu baana abatuwa ate n'okuwa accountability ku nsimbi ezituweebwa mu masomero gaffe okusobola okulaba nti abazadde ddala bafuna ekyo kye baagala okufuna.